be a dumb extra right now.
This is RG.
Unajifanya kusorora lakini bado we hujanisoma
bado hujanisoma
hujaniona ile mimi mnoma hujaniona wacha kusorora
wewe
unajidai we mnoma lakini bado we hujaniona
never
mtabaki mkibonga lakini mi bado we minasonga
sanga
na mimi nita make ataniwe mama mboga testengu still cooking like makoha hii kitchen selling key fit nimebeba gas sina daddy but won't you feel come rust westengu so small utadhani mindo shika crown mananas sina tabia zako but wa upenda zangu mananas what you gon do what you gon say ishi ya basi I'm here to stay from 6 to 8 inch that's growth man sawa kama ni ish bado nina twist miufunga golf bila kushika ball vile waonyeshimu nipashika mo the mic wanna caress me mo the speakers wanna skiza me unajidai we mnoma lakini bado we hujaniona
wewe hujaniona
unajifanya kusorora lakini bado we hujanisoma
bado hujanisoma
hujaniona vile mi mnoma hujaniona wacha kusorora
wewe
unajidai we mnoma lakini bado we hujaniona
never
mtabaki mkibonga lakini mi bado we minasonga
sanga
the gang nigga wobble wobble ay figa ni nane wobble wobble ay nigga susare bangs tuko juu ay washa ni nare fashion ni nguo ay swag ni ngare calling to the game scoring mindo goal the gang di your throne no ma mindo goal yeah daddy no ma own flexing with the gang yeah nigga tuko on jumping with my team yeah nigga me my zone wobble wobble ay figa ni nane wobble di wobble ay nigga susare shorty shake ya cake haters to for say ya the gang to korean rolling with my name yeah zangu ni my chains branded to ko gang yeah broke uko lame hustle bado inazidi dope man niko pedi ready niko steady gang I'm spending sugu flow kedi hustle hard weekend no mom ni mnoma chachisha mi ni mnoma
unajidai we mnoma lakini bado we hujaniona
wewe hujaniona
unajifanya kusorora lakini bado we hujanisoma
bado hujanisoma
hujaniona ile mimi mnoma hujaniona wacha kusorora
wewe
unajidai we mnoma lakini bado we hujaniona
never
mtabaki mkibonga lakini mi bado we minasonga
sanga